is Africa on this way. Okay.
I got you.
I'm like a maybe.
How many phones I could bend? Can I name a penda? January to December, babe. Taku wana wewe tu. Nyaka na yo wina songa. Natufike uzeni ma baby. Mingine sito kwenda babe. Okay, yeah, yeah. Eni mwili mmoja, pamoja. Shikane tuwe kitu kimoja. Isi wango jangoja, my lover. I got you for life, my girl. Okay, watani beba. Nifunge jela, nifungwe jela.
I never leave you by your side.
Atani beba, nifunge jela, nifungwe jela.
I never leave you by your side.
Nakupenda hivi ningali hai. Milele nikisimama wima. Hata nguvu nikiwa sina. Ikuwache dunia nzima. I'll be by your side. Eni mwili mmoja, pamoja. Shikane tuwe kitu kimoja. Isi wango jangoja, my lover. I got you for life, my girl. Ooh, yeah. Watani beba. Wanifunge jela. Nifungwe jela.
I never leave you by your side.
Atani beba. Nifunge jela.